This one's a banger.
Yeah, shit. Away. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani
anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani
anajikosha.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha
anajikosha.
Nimesha rudi na oga, iyo nitairudisha
anajikosha.
Kwanza ata usitume tena tayari nshazira
anajikosha.
Asa baby ntakula nini ziri kwa ganyasira
anajikosha.
Bezi bichi makelele bwana nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji hata feni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lelele. Lelele lelele lelele.
Lelele. Lelele lelele lelele.
Tuimbe tena lelele. Anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yabo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa taki nijue paswedi.
Anajikosha.
Kamtononsha Juma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma maelezo kibao. Miso za giza kucheza cheza na mshipangiri. Mara gafla kai ya mameza na kimbia piri. Iyo ndinga irika matuanka wapaleseni. Kumbe renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yabo, yabo.